Umfanekiso wesibhozo. UMaria wayesendela kumfana ogama linguJosefu, naye ebengowenzala kaAbraham. UJosefu lo wayelilungisa, wathi akuqonda ukuba Maria unzima wazimisela ukumala angatshati naye. Kodwa isithunywa sikaThixo sibonakele kuye ephupheni sathi, "Sukoyika ukumthatha uMaria abe ngumfazi wakho, kuba oko akukhawuleyo kungomoya oyingcwele kaThixo. UMaria uya kuzala unyana, umthiye igama elinguYesu, kuba nguye uya kubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo." Igama elithi Yesu lithetha ukuthi msindisi okanye mkhululi. Ke umsindisi ngumntu ohlangula abantu abasengozini.